Lukka suura jaweego'o aaya chappande didi e jaweedidi yaaki chappande tati e jaweego'o ngidee ganyoobe moodon. Amma e mi wi'a'on onon nanoobe ko mbi'aimi ngidee ganyoobe moodon ngadane wanyube on ko woodi mbarkidine laanoobe on ngadane torroobe on du'aare to goddo fiima to wolu waylitanmo woto ngon ma to goddo jabi cuddaari maada ta haɗumo toggore maɗa toriɗo ma goɗɗum fuu hokkumo tetanɗo ma goɗɗum ta wi'umo o hokkutuma ngaɗane woɓɓe ko giɗɗon ɓe ngaɗana on to yiɗuɓe on tan giɗɗon ɗume barka keɓoton ko kalluɓe ma e giɗi yiɗuɓe ɓe to gaɗanayɓe on boɗɗum tan gaɗanton boɗɗum ɗume barka keɓoton ai kalluɓe ma e ngaɗanon to ɓe kammiɗon joɓay on tan kokkoton nyamande ɗume barka keɓoton ai kalluɓe ma e kokka kalluɓe nyamande eɓe kammo hokkiteki nyamande maɓɓe amma giɗe ganyoɓe moɗon ngaɗaneɓe boɗɗum kokkeɓe nyamande to on kammo hokkiteki to on gaɗi non on keɓai barka ɗuɗɗum on gartai ɓiɓɓe Allah jomu mangu gam Allah e yurminana ɓe gettata e kalluɓe jurminane yimɓe nonno nyako moɗon mo dow yurmirta nder ayaje ɗe annabi Isa e medda e yimɓe nanayɓe e kitinol maako ko waaju maako haa ma e enen hande bandiraaɓe am ɗo annabi Isa e ekkitina en ko ngaɗaten ngam joɗoɗen joɗde jam hakkunde meɗen enen yimɓe e hakkunde meɗen e Allah jomirawo taguɗo en e joɗde aadilaaku kollaynde feerotirol hakkunde aadili en e halluɓe raa ko annabi Isa ekkitinta nder ayaje ɗen aya chappande didi e jeweeɗiɗi yaaki chappande tati e go'o annabi Isa wi'i amma e mi wi'a on onon nanoɓe ko mbi'aimi ngiɗe ganyoɓe moɗon ngaɗane wanyuɓe on ko woɗi mbarkiɗine laanoɓe on ngaɗane torroɓe on du'aare to goɗɗo fiima to wolu waylitanmo woto ngon ma to goɗɗo jaɓi cuddaari maɗa ta haɗumo toggore maɗa toriɗo ma goɗɗum fuu hokkumo tetanɗo ma goɗɗum ta wi'umo o hokkutuma ngaɗane woɓɓe ko giɗɗon ɓe ngaɗana on ɗo annabi Isa na dokaji diina hokkata amma emo ekkitina en ko ngaɗaten ngam joɗoɗen joɗde jam hakkunde meɗen enen yimɓe e hakkunde meɗen e Allah jomirawo taguɗo en annabi Isa wi'i ngiɗe ganyoɓe moɗon lalle gonga bandiraɓe am neɗɗo yiɗa ganyo muɗum ɗum fi shaɗɗum gam ganyo neɗɗo waɗanta ɗum ko woɗi seini ko halli amma annabi Isa wiɗo ngiɗen ganyoɓe meɗen ngaɗanen kallanayɓe en ko woɗi misalu to ganyo am e nana welo sei mi hokkamo nyamdu to emo yiɗi ceede mi hokkamo bandiraɓe am waɗuki ɗum to enen ɓiɓɓe adama ɗum fi shaɗɗum seini to en ali Allah jomirawo laamake ɓerɗe meɗen gam nder bawɗe meɗen en mbawata ngaɗanen kallanayɓe en ko woɗi bo nonno annabi Isa wi nder ayaje ɗen ɗo amma e mi wi'a on onon nanoɓe ko mbi'aimi ngiɗe ganyoɓe moɗon ngaɗane wanyuɓe on ko woɗi mbarkiɗine laanoɓe on ngaɗane torroɓe on du'aare to goɗɗo fiima to wolu waylitanmo woto ngon ma to goɗɗo jaɓi cuddaari maɗa ta haɗumo toggore maɗa toriɗo ma goɗɗum fuu hokkumo tetanɗo ma goɗɗum ta wi'umo o hokkutuma bandiraɓe am sey paamen ɗo wiiki ko annabi Isa ekkitinta nder ayaje ɗe o waɗi ɗum naa o ekkitin ɗum tan gam sharel ko ganyoɓe maako nangimo taƴanimo kiita mayde dow gaafangal nder nawɗum e azaba ɗum annabi Isa yarata dow gaafangal o waɗani kallanayɓe mo do'aare o tori Allah jomirawo yaafoɓe gam ɓe anda ko ɓe ngaɗata to en jangi nder Lukka suura chappanɗe ɗiɗi e tati aya chappanɗe tati e nayi en giyay nde do'aare nde annabi Isa do'ani hallanayɓe mo wato baruɓe mo dow gaafangal non ma Istifanus goto nder tokkuɓe annabi Isa arande en sharel ngel ɗum nangimo ɗum waɗi ka huɓorakimo kaaƴe gam ɗum waramo. Nde ubadi mayuki. Uwadi doare. Otori alla toyo wanabe hakkede be ngadata. Watoto alla hitobe. Gambe mbarimo. Gamnon bandirabe am. Sepamen do wiki. Dum yetabiti nana in. To en ali alla jomirawo lama ke berde meden. Nder bawde alla. Barke din kilano ben. E yidiki ganyobe meden. E wadanki kallanay ben doare. Dum fi gadato dum. Gamnun emi dow. Alla jomirawo hokka en bawde. Ngaden ko annabi Isa ekitinta en der aya jede. Bandirabe am. Se peten noppi. Dawten nanuki ko annabi Isa wiyata der aya jede. Annabi Isa wi. To goddo fiima to wolu. Wailita mo woto ngonma. To goddo jabi chuddari maada. Ta hadumo to gore maada. Tori doma goddum fu. Hokkumo. Tetan doma goddum. Ta wi umo hokkutuma. Bandirabe am. Ko annabi Isa ekitinta do. Na umkulol neddo. Amma umkulol alla jomirawo. Gam annabi Isa wido. To goddo fiima e wolu. Wailita mo woto ngomma o fiya. To goddo tetanima chuddari maada. Alammo toggore maada ma. To goddo tetanima goddum. Ta wiwo hokkutuma. Ko ta habanmo gam o hokkutuma. Bandirabe am. Ko annabi Isa ekitinta en der ayaje de. Bandirabe am. Do. Annabi Isa ekitina en munyal e pulaku. Annabi Isa ekitina endo. Tweni engidi jonde jam e adilaku. Hana kwachendo kako lamwe jude meden. Gamnon to goddo hallani en. Ko holli en sembe ilamu. Se alanen kita kan alla jomirawo. Kito toto nder gonga e adilaku. Ammato enbi. Enen ma en kollai sembe baude. En gato to hallende e hallende. To goddo hudi en kuttoden. To goddo fi en gatoden. To lallai se ko wala. Se paamen do bandirabe am. En kororaki jonde jam. Gam fiuki e wataki. Bunonno yeten ko wadata e jamanu meden. Kanjum waddiyan iri yana idum gonden der hande. En anda bonoy dum re irita. Gam non bandirabe am. Tweni en gidi jonde jam e adilaku. To se peten noppi. Nanen ko annabi Isa wiyata der aya jede. Ngaden dum. En kebay jonde jam. Hakkunde meden enen yimbe e jonde jam hakkunde meden e alla jomirawo tagudo en aya chappande tati e go yaaki chappande tati e nayi annabi Isa wi ngadane wobbe ko giddon be ngadana on to yidube on tan giddon dume baraka ke boton ko kallube ma e gidi yidube be to gadana e be on boddum tan gadan ton boddum dume baraka ke boton ay kallube ma e ngadanon to be kammi don jobay on tan kokkoton nyamande dume barka ke boton ay kallube ma e kokka kallube nyamande e be kammo hokkite ki nyamande mabbe lalle se ko wala en andi wala giddo wadane ki ko halli gam non bandirabe am ko annabi Isa wiyata do woni to mi da goddo wadana yam ko halli to tomi wadana goddo ko halli nde e mi yidi dum wadana yam ko wodi sai mi ma mi wadana goddo ko wodi bunonno wi nder aya chappande tati e go'o. Ngadane wobbe ko giddon be ngadana on. Aya chappande tati e didi. Yaaki chappande tati e nayi. Annabi Isa dawti wiki. To yidube on tan giddon. Dume baraka ke boton. Ko kallube ma e gidi yidube be. To gadana e be on boddum tan gadan ton boddum. Dume baraka ke boton. Ay kallube ma e ngadanon. To be kammi don jobay on tan kokkoton nyamande. Dume baraka ke boton. Ay kallube ma e kokka kallube nyamande. Ebe kammo hokkite ki nyamande mabbe. Bandirabe am. Ko annabi Isa ekitinta en do. Do. Bandirabe am. Annabi Isa e idi famen. E wodi fero tirol. Hakkunde adili ene hallube. Hallube ko ngadata woni. Giddobe tanbe kollata yidde. Gadana ebebe shahu tanbe sahoto. Amma adili en kulobe alla. E kolla adila kumu en. E yidde mu en to ko iri mo eneddo. Adili en kulobe alla. E ngida way waybe mu en. Kanjumbo hollata fero tirol hakkunde adili en e hallube. gamnun bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi Isa. Hani jonde meɗen e ko gaɗaten fu holla feerotirol hakkunde kuloɓe Allah e halluɓe. Gam to en gaɗa ko halluɓe gaɗata, en gala goɗɗum barka diga to Allah, wala bo ko ɓurduɗen ɓe. Bo nonno annabi Isa tabbitinani en nder ayaje ɗen ɗo wiki, to yiɗuɓe on tan giɗɗon, ɗume barka keɓoton? Ko kalluɓe ma e giɗi yiɗuɓe ɓe? To gaɗanayɓe on boɗɗum tan gaɗanton boɗɗum, ɗume barka keɓoton? Ai kalluɓe ma e gaɗa non, to ɓe kammiɗon joɓa e on tan kokkoton nyamande, ɗume barka keɓoton? Ai kalluɓe ma e kokka kalluɓe nyamande, eɓe kammo hokkiteki nyamande maɓɓe. Gam non bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi Isa, hani jonde meɗen e ko gaɗaten fu holla feerotirol hakkunde kuloɓe Allah e halluɓe. Aya cappanɗe tati e jowi yaaki cappanɗe tati e joweego'o, annabi Isa wi'i, amma giɗe gañoɓe moɗon, gaɗaneɓe boɗɗum, kokkeɓe nyamande, to on kammo hokkiteki? To on gaɗi non, on keɓai barka ɗuɗɗum, on gartai ɓiɓɓe Allah jomu mangu. Gam Allah e yurminana ɓe gettata e kalluɓe, jurminane yimɓe nonno nyako moɗon mo dow yurmirta. Bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi Isa, to en giɗa gañoɓe meɗen, en gaɗanaɓe fi ko woɗi, en gaɗanaɓe do'aare, en yurminanaɓe bo nonno Allah yurminanta en. Annabi Isa wi'i, en gartai aadili en ɓiɓɓe Allah jomirawo, en keɓai barka ɗuɗɗum nder aljanna. Bo nonno annabi Isa tabbitinani en nder ayaje ɗen ɗo wiki, amma giɗe gañoɓe moɗon, gaɗaneɓe boɗɗum, kokkeɓe nyamande, to on kammo hokkiteki? To on gaɗi non, on keɓai barka ɗuɗɗum, on gartai ɓiɓɓe Allah jomu mangu. Gam Allah e yurminana ɓe gettata e kalluɓe, jurminane yimɓe nonno nyako moɗon mo dow yurmirta. Gam non bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi Isa, annabi Isa wi'i, to en gaɗa non, en gartai ɓiɓɓe Allah jomu mangu. Gam Allah jomirawo, o jomu yidde e yurmende. Gam non bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi Isa, annabi Isa e ekkitina en ɗo koccen iri jikku Allah jomirawo. Gam Allah e yurminana ɓe gettata e kalluɓe, gam yurmende mako e yidde mako, emo waɗa nange mako wurtoyo, gam aadili en e halluɓe, emo bo waɗa ndiyam dow toɓa to gesa aadilijo e kalluɗo. Gam non bandiraɓe am, annabi Isa e ekkitina en ɗo garten ɓe yidde iri nde Allah jomirawo, yidde nde wala feerotirol, yidde giɗainde har e gaño muɗum. Gam non bandiraɓe am, hande to en giɗi jonde jam hakkunde meɗen e yimɓe e Allah jomirawo taguɗo en, sey nanen gaɗen ko annabi Isa wi'ata en nder ayaje ɗe. Gam en nani annabi Isa wi'i ɗo, amma emi wi'a on, onon nanoɓe ko mbi'aimi, giɗe gañoɓe moɗon, gaɗane wañuɓe on ko woɗi, barkiɗine laanoɓe on, gaɗane torroɓe on du'aare. To goɗɗo fiyima to wolo, waylitanmo otogon ma. To goɗɗo jaɓi cuddaari maɗa, ta haɗumo toggore maɗa. Toriɗoma goɗɗum fu hokkumo, tetanɗoma goɗɗum ta wi'umo o hokkutuma. Gaɗane woɓɓe ko giɗɗon ɓe gaɗana on, to yiɗuɓe on tan giɗɗon, ɗume barka keɓoton? Ko kalluɓe ma e giɗi yiɗuɓe ɓe? To gaɗanayɓe on boɗɗum tan gaɗanton boɗɗum, ɗume barka keɓoton? Ai kalluɓe ma e gaɗa non, to ɓe kammiɗon joɓa e on tan kokkoton nyamande, ɗume barka keɓoton? Ai kalluɓe ma e kokka kalluɓe nyamande, eɓe kammo hokkiteki nyamande maɓɓe. Amma giɗe gañoɓe moɗon, gaɗaneɓe boɗɗum, kokkeɓe nyamande, to on kammo hokkiteki? To on gaɗi non, on keɓai barka ɗuɗɗum, on gartai ɓiɓɓe Allah jomu mangu. Gam Allah e yurminana ɓe gettata e kalluɓe, jurminane yimɓe nonno nyako moɗon mo dow yurmirta. Bandiraɓe am, emi dow, Allah jomirawo hokka en bawɗe, nanen ko annabi Isa ekkitinta en nder ayaje ɗe, tokken ɗum. Gam non bandiraɓe am, hande to en giɗi jonde jam hakkunde meɗen e yimɓe e Allah jomirawo taguɗo en, to hin gidi garten aadili'en bibbe Allah joomiraawo sey tokken ko annabi Iisaa wi'ata en nder aayaa jedhe. Gam annabi Iisaa wi'iɗo, to on gaɗanun on keɓay barka ɗuɗɗum, on gartay ɓiɓɓe Allah joomu mangu. Gam non bandiraaɓe am, to en gaɗata ko annabi Iisaa ekkitinta en ɗo, en keɓay jonde jam hakkunde meɗen, en keɓay barka Allah, en gartay aadili en ɓiɓɓe Allah joomiraawo. Annabi Iisaa wi'iɗo, to on gaɗanun on keɓay barka ɗuɗɗum, on gartay ɓiɓɓe Allah joomiraawo joomu mangu. Bandiraaɓe am, ƴamol ngol ɗo woni, to en gaɗata ko annabi Iisaa ekkitini en ɗo, ɓiɓɓe moye garteten? Ɓiɓɓe sheeɗan kalluɗo. Reyirde meɗen bo bone e halkere nder hiita jahannama ɗum haa abada. Gam non ɗo e tabbitinana en, to en gaɗata ko annabi Iisaa ekkitini en ɗo, to en tabititto nder bone e halkere duniya e laahira, Allah joomiraawo hoynana en ɗum. Gam non emi do, Allah joomiraawo hokka en faamu e bawɗe ngaɗen ko o wi'ata en nder aayaaje ɗe, gam keɓen barka Allah e joonde jam hakkunde meɗen enen yimɓe e Allah joomiraawo taguɗo en garten ɓiɓɓe aljanna tabitittooɓe e Allah joomiraawo haa abada. Amin.